MS Music.
It's Rizzo. On the mix.
It's Jay-Z Kalinks, the Bluetooth. Hey, Mr. Sexy.
Bobeta, ati beta uone kovena, ati na ini wenzeli stranded. Umoyo wako nezeli bakeji. Ah, apa wabwela manje, aya ziwe wezo ponta manje. Apa na ine nilanga na chesi ni kufuna.
Ikale na yambo kukweva, baby.
Basini makufuna no unazipanga iwe eh. Unani uza we can only be friends eh.
Unani uza wasa kila winanda. Sufuna kugavana. Akupa sandalama. Na fonseve ufuna mi baby.
Apa manje unachinja story. Uni uza ti ufuna wele. Ivo sivisa chitika sore. Iwa choka.
Ikale na yambo kukweba. Baby.
Mungani yo geta baby. Fresh clean na doti singa peseke. Washeta pa manje sininga peneke.
Olo wabwela chita kono wena baby.
Aya apa nali la wanga
sugar.
Iya ubulanda shua. Bantu tetu nesite noti anymore.
Ikale na yambo kukweba.
Boom, rakati, ache, rakaboom, ache, kiki, 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 doom, rakaboom.